isinkwa sendlela simbili izindlela iphi yakho ngoba ukufa kubiki kumuntu kufana nesipho kumuntu into engakholi ukuthi yenza kuwena noma seyimvamisa kubantu sibaziyo nawophoza wawobheka phezulu sase sengalazi umbuzo wami uthi wena uyaphi ngoba zimbili izindlela iyiphi yakho ngoba bayingcosana abantu abazoyesuleni kabanye bazulazula emhlabeni bengazi ukuthi bayaphi ngoba izulu liyafuze bancane abantu abakhulekela izulu uma inkosi imkhumbule engena ezulwini ebe sebanesihle ezweni zimbili izindlela iyiphi yakho abanye bahamba imiyaka nemiyakazi bezama ukungena ezulwini kepha belokhu bejika ngoba imisebenzi yomuntu iyalotshwa phansi unobhala uyabhala sacela ungibhale nokubhala emagameni amathathu elokhu ucela ukuba khona nabangcwele amen
yilovalo yesa bagishiya lenyama ngoshona bi yilovalo yesa bagishiya lenyama ngoshona